This is an MUT Radio podcast.
On the line we have Ulungelo Zondi. Usekhona kuzositshena ukuthi kwenzakalani emhlabeni sakhile. Lungelo sikwamukela ku MUT Top 30. How are you doing?
Ngibingelele bawu, ngibingelele bawu. Ngibingelele nje ngoba Zondi kusuthi ngonondaba kwangempela ngoba nakho ngingiphathele celebrity gossip.
Lalela.
Niyaphila.
Siyaphila, sikeza kuwena nondaba.
Awu angikhali kakhulu. Angikhali nje.
Ya, iza nasi sigaxe ungaze ukhale kakhulu since ukhala kancane for now.
Yes. So engimphathele zona nje namhlanje ehamba phambili khona lapha. Kukhona i-actress esithanda kakhulu nesiyaziyo ekuwumunye wabantu ekesike sambona lapha be-actor endaweni eziningi. Intombazane ke lapha igama layo iTumeleng Bokaba.
Mm.
Ayi ubondlile nje about ukuvula icala nge-rape case i-affecte yena yagcina si-affecta nelokhuzana ne-relationship yakhe. Manje into enye eyinkinga kakhulu bonks ukuthi kwenziwa yini ukuthi abantu mangabe bephile ezweni bafuna ukuzicaphunela la banganikiwe khona. Ngoba la uma ngabe sibheka khona la endabeni yethu nje ehamba phambili kumhlasele kakhulu waze wagcina usisi sethole sekela kwi-depression ngesimo sokuthi awukwazi ukuthi unganukubeza umuntu ngokocansi bese ungayitholi support. So in that way ikwenza ukuthi nawe ugcina ungasekho right, but ke i-support evela emndenini wakhe umndeni wakhe usimileke kanye naye kudadewethu wawusuthi ke ake sizokusiza ukuthi kuzo zonke indlela oyihambayo kuze kube uyabuthola ubulungiswa sizoloke nje sikusupportile. Abantu ke ngicela ukuthi bazame ukuyiphatha kahle kusondela le first season bonke. Abantu abamuso ukuzinika bengacelile, abamuso ukuzicaphunela emzimbeni yabanye abantu, abantu abahloniphani. Balekele ukuthi hloniphani, kungadlengulani abakwethu. Umuntu uma umthanda uyamshela.
Yebo,
kodwa khona izinye ke bonke indaba ehamba phambili. Nomkhulu udadewethu esake samnuka ngokuthi uthola amagigs ngoba nakho ubaba wakhe uKhanyago ephethe lapha kwezezimali. Yebo, uLerato Khanyago benosikhumba. Ibona nje abantu abazobe bama host ama softtas kulokho. So basho
kakhulu
njengoba sazile ukuthi kuzobe kuunyaka wes18 kukhona lama television awards akhona ama kahle ama South African Film and Television Awards akhona. So yabona nje indlela engiqhaqhazela ngakhona ngingiqhikiza ngicabanga ushaka ilembe ukuthi engabe sizowina kangakanani, but abantu abaningi even uminister wethu waka sports and culture uGaitin McKenzie naye uthi azilime aziyetsheni asenzeni history asenzeni history asiyenzeni. Masakhuluma ngeya ama awards bonke,
yeah,
siyakhumbula ukuthi ngomhlaka-2 oy next week,
yes
sizobe sinawe futhi njengabanye wabantu abaqokiwe lapha kuma LYG. So sobe sinawe sikhona lapha. Ngicabanga ukuthi angazi njani kodwa into yami ithi ithe kunami ngizobe ngikhona ke lapho. So sikhumbula ke niyamkhumbula uMthandazo Gaja?
Yes, uMthandazo Gaja, yes.
Umunye wabantu abaculayo khona la eNingizimu Afrika esimhlonipha kakhulu uthi usekwazile ukuthi aye kutshwala emva kweminyaka e-14 kade ephuza abhuquze. Omunye ke enkundleni zokuxhumana bekushiwo ukuthiwa uMthandazo Gaja ubethe nomkhuba ukuthi ubetholakala elele emotweni emlile abuya lahlekelwa amakhadi bamthuthi bebebuye bazicaphunele naye emalini yakhe ngesimo sokuthi ngoba nje ukuthiwa ubenede nje athi angahola hayi akasavuki ukuza kaMesisi.
Hayibo,
akasavuki ukuza kaMesisi. So ezinye zenkinga lezi akade sebhekene nazo. So nje useshilo wankosi yami wathi emva kwa-14 years wonke ebhuquza ukuncila uselenzile isu lokuthi aphume utshwaleni. So siyamkhulekisa ukuthi kumlungele, kumlungele bandla. Siyamfuna emculweni and sifuna asenzele ngempela umsebenzi oyiwona nohlakaniphileyo ngoba umsebenzi lo omuhle ofaka imali nasemndenini wakhe as an artist. So kubalekile kakhulu ukuthi ama artist akwazi ukubhekana nesimo, akwazi ukusebenza. Angabi nenkinga ngoba seloke aqala encane lo muntu ukudla mangwebevu.
Iyo. Ay asibonga ukuthi uthathatha sona isinqumo sokuthi uyayeka.
Yes. Usamkhumbula udadewethu owecula nobhuti engimthanda unhlanhla mafu osadivosa. Angazivulekile yini kodwa ukuthi sithi oseyi return soldier obuya emendweni. Yebo. Ngakho ngincinza usewaka mafu.
Mafu.
Unhlanhla naye futhi uphinde futhi wafaka isicelo sokuthi ame kancane ekwenzeni umculo wemafikizolo bese ayovumela lapha ya. So uma sikhuluma ngonhlanhla sikhuluma besimazi thina njengoba abantu abaningi bebazi ukuthi uyena umafikizolo.
Exactly nami nje ngikhula nje ngakitshe ukuthi uyena umafikizolo. Lo munye singamazi igama lakhe.
Hayibo umafikizolo usisimafiki mina ngayiso sisimafikizolo. Unhlanhla igama lakhe. So uthe nje ukuthi ucela ukufaka idivorce kancane kwezomculo wabo weqembu lemafikizolo. Ucela ukuthi bane nje bafake ungqi ukuthi naye phela ezokwazi ukuthi ahambe ayoba yedwa. Usezokwazi ukucula yedwa njengoba sesazi ukuthi sekukhona i-title yakhe ethi ngithanda wena ingoma entsha sa ethi ngithanda wena eshithi ikhotha solo DJ Tira
nama tycoon.
So abantu abaningi bathi nje sicela ukubona sithi undiza iflag lihambe laphambili. Usezoyenza ke i-relaunch yakhe njengoba ezoyenza ilokhuzana naye nengubo zakhe zokugqoka lapha ya the traditional gown ezomshado. Le ayibiza ke Ellen Vintage. So usazokwenza i-relaunch, abantu baningi nje bafuna ukubona ukuthi ngabe ngizohamba kanjani intombazaneni njengoba iphuma kumculo besiwazi umnandi behamba bababili isiyofunda ukuzimela intombazane. Kusho ukuthi njengoba vele sesingile mhlawumbe sezoqoma. Phela ke asi-introducele umculo, asi-introducele ingubo zomshado bese angaqoma umuntu.
Kusho ukuthi ukhona khona.
Khona khona angeke akunomusi.
Ay, we are looking forward ukumbona ukuthi ubani lo muntu okhona because hey baya bafihla abantu babo man.
Yey baya bafihla abantu babo kodwa ke kuzongisiza ukuthi nami ngiattend eminyama awards ukuze ngizofike ngiqome noma ubani. Mhlambe so ngigcine ngitholile ukuthi ubani othandana naye.
Ay mina for mina ngizobe ngihamba nobhuti wami yena ozobe ngiphelezele.
Please ngicela ubhuti wakhe akagade ngoba kuba LIDs nje impela sithungisile sithofile sinje yaya ku VIP. So okunye nazi sisakhuluma hey ngezama VIP.
Ubula
ulongwe thwala.
Mhm.
Lo mkulu kudo.
Hayi wena. Ntozoyibosh.
Lo mkulu kudo ingane umkulu kudo.
Yeah.
Hayi cha akafuni ke kodwa naye ukuthi ahlale nje kungabi khona into esingayikhuluma ngayo. Ngicabanga ukuthi kwi show sekukaningi sikhuluma ngaye uLongithwala. uLongithwala ke usegcine ngokuyithola ke i-warrant of arrest ingane le kaSilo Chikothwala esimazi obecula kakhulu lapha ya emva kokuthi ke ingane ihlulekile ukovela enkantolo.
Yo
yebo bese ke emva kwalo kaye amaphoyisa ake senikezwa imvume ukuthi bamthathe nje bambophe umntwana bamphake ngaphakathi ngoba umntwana ubesevele esebishile kwezezidakamizwa. Umntwana ubesevele asimazi ukuthi wenziwa yini ukuthi kube uyena otholakala esezidakamizweni and naye ilokhuzana ubengene phuma kwi rehab ezama nje ukulungisa indaba yedakamizwa yakhe. Emva kwaloko ke ngoba benjalo babhizi bahlukumeza abantu emaceleni babhizi futhi baganga emaceleni nakha umfana esezithola nje esevele waboshwa kwathi hayi ke njengoba kusutholakale usuboshiwe ke wena mntwana njengokuthi ubebuyantshontshe futhi nakubo yabona lengane
hey unesandla
ufuni nje ukuthi ihlale iright nasesiqaleni lika senzo mayiwa uhomunye wabantu oyekade solakale phakathi kodwa ke amasongo kaSiganyele yasigonyela sigcine ngokumkhalela ke umfana kaChikothwala sikhuluma nje awu oyelo ubizi lapho ucula ingoma sengikhumbu lekhaya bazali
ba ekhaya labazali ba
ngoba akahloniphi yebo kakhulu bongisile nje besiniphathele khona kule weekend ngiyacabanga ngesonto elizayo so besiniphathele ezimnandi kakhulu ezinojo nje futhi khona la ku MUT radio igama lami ngiyulungelo ngwakazondi ngichize nje lasemgungu ndlovu eliyaye libambe libambe kuma kwezobudlelwane njengoba ngisazobamba nalapha kuthi yohosi inkwe ngiphinde ngibambe nalapha ya kubaba uncinza since behlukene imali zamathenda yimina odla imali zamathenda yasemgaqweni nasemgungu ndlovu esenithanda kakhulu ke sonibona nangesonto elizayo.
Thank you so much. That was Ulungelo Zondi esitshena ukuthi kwenzakalani emhlabeni sakhile ngoba phela hlezi ngintshena mina ukuthi yena asilutho ngaphandle komgosi othi umgosi akawuthandi kusho ukuthi unamanga.
This is an MUT Radio podcast.